Whakarangatahitia te pōti, whakarangatahitia te mahi pōti, te rehita pōti, ki ngā rangatahi ara ko te e kia rātou kau ngā ono te tau, o rātou tau, ara ko te make it 16. Nā te mea, kei a rātou te wā. Mā rātou e whakatika i tēnei āwangawanga, ngā raru nui o te ao, ara ko te āhuarangi o te ao,